achimsafi.com.
Wakumwita Man Tiger Sedi Kitengwa pa Songe Finest Akiri.
We ukinichukia kwangu mea donkea, mana toka nipo tumboni kwa mama nachukia. Ukinichukia kwangu mea donkea, mana toka nipo tumboni kwa mama nachukia. So sito shanka kuona we unanichukia, mana binadamu mumbiwa na roza kuchukia. Sito shanka kuona we unanichukia, mana binadamu mumbiwa na roza kuchukia. Chukia pendi kona unaenderea, chukia napenda maendeleo ya kwa kififia. Chukia pendi kona unaenderea, chukia napenda kona maendeleo kififia. Chuki, 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 hivi kwa nini wewe? Chuki, 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 mbona mbaya wewe? Chuki, 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 chuki. Chakola bado wanichukia mie, morana nirinde na wabaya mie.
We binadamu wamebiwa na roza chuki, unaweza kufanya jema kwa ikawa chuki. Binadamu wamebiwa na roza chuki, unaweza kufanya jema kwa ikawa nuksi. So we pambana bila kuwaza, mana anayepanga ni Mungu Baba. So we pambana bila kuwaza, mana anayepanga ni Maulana. Na sikatagi tama kuzisaka chapa, na amini one day ata ni blesija. Na sikatagi tama kuzisaka chapa, na amini one day ata ni blesija. Mindo Baba, mindo Mama, familia yangu yote nitazama. Mindo Baba, mindo Mama, familia yangu yote nitazama.
Chuki, 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 hivi kwa nini wewe? Chuki, 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 mbona mbaya wewe? Chuki, 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 chuki.
Ona chuki chukie, roho yangu niachie. Chakola bado wanichukia mie, morana nirinde na wabaya mie.
Kabo, kobe, yika.
Wakali wakibonde maji, mwanaku tumbo na kani. Bigei salu na omi, mwanaku waliaji tizo. Mwanaku wote wakali, endu chudi mkali. Kodi foe,
pakuwa ngoma kali kutoka kwa dachimsafi.com.